Ndowozeza ku buyinza bwa Mukama, obuliwo obwaliwera n'obujja. Amagero aga bulijjo gankolera, ne neewuunya n'ekyanyo kuzama. Sirina buyinza ku bulamu bwe nnina, asalawo olwaleero ne bugwawo. Tekinyimbya oluyimba olwaleero, muwe ekitiibwa Mukama. Nanoonyeza ku mannya gasinga, nefunayo lino erinnya ly'eddungi, eryogerwa mawanga gasinga gamuyita Yawe. Oli Yawe mu mawanga g'ebweru, abazungu bakuyita Yawe, e Uganda tukuyita Yawe, Yawe. Kwayo bibyo kama ozaza ensolo kutale awatali musawo, abali n'emundu bafa bulijjo, eziba wakukumi nedda kosalawo tewali wawakana Mukama. Abalu mwenyonto bawa amazzi, jalaberuma n'obawa emmere. Onyambye n'onyiga ebiwundu ku mutima gwange. Banjuza, banjiwa, tewandeka, wanyamba. Yegwe anyiga ebiwundu ebyaba bakoye. Wampita nalinnya nti kasule, jangwe eno mwana wange. Ani alina okwagala okunja okulinga okwo? Kyekikumpisa Yawe kama, leero n'enkya, mirembe gyonna oli Yawe. Yawe ly'erinnya lyo, Yawe. Yawe, nantame kwa singa. Yawe.